Cut me, Kenny.
Avril. Big.
Hello, hello. Nangana Avril. Long time before. I don't want any. Tell me how you been.
Am I speaking to Candy? I'm not sure. Mbona sauti mechenji. Nah, naona vitu ni mingi. Kwenye mita naona skill una deti.
Sausha jua siko single, single. Mina ma baby tuna mingle, mingle. Usiku mchana ni mastingo, stingo. Mchezo iko tamu na karimbo, rimbo.
Na kucheki una range, mara tena una Benz. Kachalika dogo, tuwa ita Benzen.
Nilikaacha kitambo, ni boss lady kataribu mipango. Zangu, shop girl in town. Zangu zangu, nobody can waste my time. Zangu, expensive vibe. Zangu zangu, nobody can waste my time. Zangu,
najua mambo yangu.
Si watu wako ball. Maona best player Kendi ameshika ball. Ana chochaga. Chocha, chocha girl.
Chapa deal, deal, deal. Mini demu wa mafom. Urembo uko top, luku pia ina perform. Deal, deal, deal. Mini demu wa mafom. Uptown, downtown, kili muda flow.
Na kucheki una range, mara tena una Benz. Kachalika dogo, tuwa ita Benzen.
Nilikaacha kitambo. Ni boss lady kataribu mipango. Zangu, shop girl in town.
Zangu, zangu,
nobody can waste my time.
Zangu,
expensive vibes.
Zangu, zangu,
nobody can waste my time.
Wasi najua mambo yangu.
Shop girl in town.
Zangu, zangu,
nobody can waste my time.
Zangu,
nimekuja choko.
Zangu, zangu, wasi najua mambo yangu.
Shop girl in town.
Zangu, zangu,
nobody can waste my time.
Zangu,
expensive vibes.
Zangu, zangu,
nobody can waste my time.
Wasi najua mambo yangu.
Shop girl in town.
Zangu, zangu,
nobody can waste my time.